kumanaan muhaajiriin ah oo ka soo jeeda bartamaha America ayaa sanad walba ka talaaba Mexico iyagoo u socda dhanka Mareykanka. Isku dubaridida dalalka gobolka si wax looga qabto sababaha asalka u ah socdaalka ayaa ahayd mid loo xil saaray madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris, taasi oo ka dhigtay inay u furan tahay weerarada ka imanaya ninka ay bisha November loolamayaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
She was a bum, a failed vice president in a failed administration.
Waxa ay ahayd madaxweyne ku xigeen fashilan iyo maamul fashilmay, iyadoo malaayiin qof ay xadka ka soo gudbeen. Waxa ay ahayd qofkii u xil saarnaa arrimaha suudinaha. Harris ma aysan ahayn qofka maamulka u xil saaran arrimaha suudinta, laakiin marka ay ka hadlayso arrimaha socdaalka waxay fariin adag ku soo gudbisaa ololaheeda doorashada, iyadoo muujinaysa khibraddeeda markii ay ahayd xeer ilaaliyaha guud ee gobolka California.
Waxa aan dabagalay burcad shisheeye kooxaha daroogada ka ganacsada iyo kuwa dadka tahriibiya oo si sharci darro ah ku soo galay dalkeenna. Waan dacweeyey kiis, kadib kiisna waan ku guuleystay. Dhanka kale, Donald Trump waxa uu ka hadlay arrin weyn oo ku saabsan sugidda amniga xuduudaha iyaga, laakiinse ma hirgelinayo.
Haddii la doorto, Harris waxa ay sheegtay inay dib u soo celin doonto sharciga xuduudaha ee madaxweyne Joe Biden oo ay ka hor yimaadeen xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee taageersan Trump. Waxa ay sii wadi doontaa dadaalkii Biden ee caawinta Ukraine, iyadoo laga hortagayo dagaal toos ah oo lala galo Ruushka, lagana shaqaynayo sidii loo ilaalin lahaa midnimada xulafada NATO. Sidoo kale waxaa la filayaa inay sii socoto siyaasadda Biden ee gobolka Indo-Pacific.
Maraykanku waxa uu garab taagan yahay Filibiin oo cagajigleen iyo jujuub ka wajahaysa badda koonfureed ee Shiinaha.
Dhanka la ganacsiga Shiinahana, waa kan Robert Dilley oo ah agaasimaha macadka Kissinger ee xarunta Wilson ee qaabilsan arrimaha Shiinaha iyo Maraykanka oo Skype kula hadlay VOA.
She will continue, as she has said, to try to de-risk from China.
Sida ay sida, way sii wadi doontaa inay isku daydo inay yarayso khataraha ka imanaya Shiinaha. Waxaan ognahay in markii ay u tartamaysay madaxweynaha 2020-kii ilaa xad ay diidaneyd canshuuraha dheeriga, sida madaxweyne Biden waxa ay u muuqataa inay beddeshay go'aankeeda ku saabsan taasi, marka waa ay sii socon doontaa. Dhanka Gaza, Harris waxa ay la dhinac tahay Biden, iyadoo ujeedadeedu tahay in la helo xabad joojin lagana hortago dagaal heer gobol ah. Si kastaba ha noqotee, iyadoo tiro badan oo ka mid ah codbixiyaasha xisbiga dimuqraadiga ay ka caraysan yihiin taageerada joogtada ah ee Biden uu siiyo Israa'iil, Harris ayaa u muuqata inay aad uga damqato silaca dadka Falastiiniyiinta. Iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana, waxay tiri:
We cannot allow ourselves to become numb.
Ma ogolaan karno inaan noqono kuwo aan dareemaynin silaca, mana ka aamusi doono.
Harris ayaa qaadatay siyaasadda Biden ee hogaaminta iyadoo lagu tiirsan yahay xulafada iyo saaxiibada, waxayna diiradda saartay khataraha aan kuwa amniga ahayn, iyadoo guddoomisay golaha hawada sare ee qaranka, korna u qaaday siyaasadaha maamulka ee arrimaha sirdoonka macmalka ah iyo cimilada. Linda Robinson waa xubin sare oo ka tirsan waaxda haweenka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee golaha xiriirka dibadda, waxaana ay VOA kula hadashay khadka Skype-ka.
So when people say, oh, she just had the immigration
portfolio. Marka ay dadku dhahaan, oh, waxa ay madax ka ahayd arrimaha socdaalka, waxaana na haystay dhibaato dhinaca soo galootiga, dhab ahaantii ma ka wada hadlayaan doorka buuxa ee ay ka ciyaartay xaaladda gobol kasta oo dunida ah.
Inkastoo ku dhawaad 4 sano ay dunida ku safartay la kulantay 150 madaxweyneyaal iyo hogaamiyaal dunida ah, Trump ayaa sheegaya in Harris ay tahay qof aan khibrad lahayn oo aan waxba qaban.
She is a radical left lunatic who will destroy our country.
Waxaad jir dhinaca bidixda ah oo dalkeena dumin doonta, Harris ayaana taas kaga jawaabtay.
If you got something to say,
haddaad hayso wax aad tiraahdo, horteyda ka dhex.